yataganyize bwobongo nanti agenze oyogoba dobi tayatadeyo eggulo limu yasinkanye oyo omubiroto bye gwabaddani.